international boy, DJ Perez. Perez.
Yes, it's easy, na migegedu, tunagegedu wana. Nilevyo sinajisi, tajiru wa mbegu, na mwonga na mwana. Baba mdenge, mama mzalamu, unolake la kurithi. Kafunga tenge, mwali chakaramu, shetani mwana ibirisi. Ipu, uchungu, mwana nyuma umejaza kishundundu. Kwenye zipu, kuna kirungu, usikamate utawaita wazungu. Babu mkuna nazi, kachutama kishinani, na msuli wake uko wazi. Mambo yote hadharani, ogogogogo.
Mtoto anadaka, kulikipa, nunyira
wabeta,
tena kikata na ikisa.
Baby, haja mneche sana, unavyo baby, unavyo yoga. Kanifondala migu, anataka nipinde peku. Kundo chiju, anifikishe kwetu. Mutamura za kitumbua, rojo ya embe kibada. Otari kunengua, miunu ya ushubwada. Nyuma kalisa sambua, kafungasha mitabwada. Anavyota funamua, kakibogo yodada. Katoto kama ilainika mwana, ukapa ndizi banana. Nakapeleka kwa mama, mama, mama
Dangote.
Kama kuku tuakimisana, kanaibuka kana sama. Kamuli kana balana, lana, lana, lana.
Kazote, apa. Mtoto anadaka, ulikipa, unyani
na wabeta.
Tena kikata na ikisa.
Baby, haja mneche saka. Unavyo baby, unavyo yoga. Leo aunyeshe. Baby, haja mneche saka. Unavyo baby, unavyo yoga. Leo aunyeshe. Asa komesha dengu, dengu, baby dengu. Dengu, ringa dengu, dengu, deka dengu, dengu wako.
Kama naifata,
anainama, anainuka mwale nisusa.
Kwa kuchishepe duha,
anainama, anainuka mwale nisusa.
Kama taki mwale,
anainama, anainuka mwale nisusa.
Kwa madoi doi,
anainama, anainuka mwale nisusa.
Kia wahe
Perez
na raha yake. Mzigo kwa tenga, mfacho mtu chake. Ndengi nimekatwa ngenga, umatemate. Najinyenga nyenga, mao 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 tate. Uwaga sioni, ninavyo ipanda milima. Ulimi sikioni, mwili wote wanzizima. Mwenzenu sioni, macho mawili yote sina. Tunaanza jikoni, paka varandani twalindi.
Mayala, yala, 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 yala.
Mwenzeli menisiti yao.
Yala, yala,
nikubwa.
Yala, yala,
sito.
Yala, 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 yala.
International boy, DJ Perez.
Tungezaliwa zamani, ningesema penzi togo. Tulinywe kibarazani, tukitafuna maboga. Nimekipanda uwani, kibustani cha uweoga. Tukishiba biliani, baby tule mboga mboga. Sasa polisi wani, nikikosa nikamate wewe. Mahakama ya nini? Nikikosa ni hukumu wewe. Kazi chupa la balimi. Tuligide bebe adi tulewe. Vinde kesho we vya nini? Kifarangu ni bebewe mwewe. Huwaga sioni ninavyo ipanda milima. Ulimi sikioni mwili wote wanzizima. Mwenzenu sioni macho mawili yote sina. Tunaanza jikoni paka varandani twalindi.
Ananambia chumbeza. Tena nikizidisha ananambia koleza. Nikitaka kusitisha ananambia ongeza. Japo imethibitishwa ila itampoteza.
Ikipanda ni bala, ikishuka no hatari. Asijapata madhara nampa aisukari nampa sugar sukari nampa sukari nampa sugar sukari nampa sukari nampa sugar sukari nampa sukari nampa sugar sukari nampa.
The International Boy DJ Perez.
Anja, juu mjasifanyi ajizi. Na mjazi aja juu jana vitanga wizi, yeah. Baba chanja chukua vyote chukua. Vitafune ganja ganja chakua mwaya chakua. Ujibusti na karanga tuliza na kitumbua. Ila jihadhari na majanga we usije ukaugo wa mana.
Ikipanda ni bala, ikishuka no hatari. Asijapata madhara, akaikosa na hali. Lata yake msala, shira ya kizanzibari. Na misi mjimi wala, akitaka na mpa. Aisu kakari, nampacha sugar sukari. Nampacha sukari, nampacha sugar sukari. Sukari nampatia sugar sukari nampatia sukari nampatia sugar sukari nampatia
mroge. Kwa nini kasa noge?
Tambua tambua
tambua sukari ni tamu kolea.
Tambua
nasema tambua
tambua.
Okay. You don't know my mixes.
Logo to www.djperez.co.ke.
Shahidi mama yako
utaniambia nini?
Kama bata nimekula zaidi yako, acha ngangela zako
utaniambia nini?
Kama ngambo tulitimba kitambo, kitambo kabla yako
utaniambia nini?
Mjengoni nilikuwa na baba zako, wengine mama zako
utaniambia nini?
Nipe heshima yangu au nichukue kwa
nguvu. DJ Perez on the ones and twos.
Nipe heshima yangu au nichukue kwa nguvu. Sana ni kazi siyo chaka la maovu. Ukiongelea nyota sikwetu sigala kari. Yemu ina safari japo tumeitoa mbali. Muziki huu menifanya niwe mbunge. Nisimame imara mikumi kama moringe. Imani yangu ilinifanya nishinde. Na shukuru mwenyezi na zaidi nombo nirinde. Na siri nyingi nyeti kama taulo la guest. Ukindiliti wenzako wanda request. Nilisha sema ngoma ya watoto wa ikesh. Leo jay ina mada na kumalizia kesi. Watoto na vimba kama melishwa amira. Wanaume pisikari mashauzi kama jamila. Trendi na mana gani kama mnapoteza dila. Muziki kwetu ajira utwazi unanipa sira. Kwenye muziki nilianza kabla yako. Shahidi mama yako
utaniambia nini?
Kama bata nimekula zaidi yako, acha ngonjela zako
utaniambia nini?
Kama ngambo tulitimba kitambo, kitambo kabla yako
utaniambia nini?
Mjengoni nilikuwa na baba zako, wengine mama zako
utaniambia nini?
Mnakuja mnavuma na kupotea kama upepo. Hiki kipaji hazina jamesha kesho. Wengi mnanyea mkono sukati bali na washa na jua. Mkikuwa mtajua wapi mlikosa. Mnasahau kito cha kuku daima kibebi mzigo. Sasa vipi jina dogo tuleo mnaanza zogo. Kinywa cha mzeki na nuka maneno yake anaponya na kuonya. Kama una jicho la tatu ona. Chezea mshahada dogo si chezea kazi. Kabla ujenisema jicho na mwako toa kibanzi. Wengi mnajita wanarakati kumbe waoga. Kama kunguru hanenepi kwa jalala moja. Watoto na vimba kama melishwa amira. Wanaume pisikari mashauzi kama jamila. Trendi na mana gani kama mnapoteza dila. Muziki kwetu ajira utwazi unanipa sira. Kwenye muziki nilianza kabla yako. Shahidi mama yako
utaniambia nini?
Kama bata nimekula zaidi yako, acha ngonjela zako
utaniambia nini?
Kama ngambo tulitimba kitambo, kitambo kabla yako
utaniambia nini?
Mjengoni nilikuwa na baba zako, wengine mama zako
utaniambia nini?
Sikubali wani tune kama remote control.
No,
I'll make sure everything remains raw. Najitoa kafara nife na tai shingoni. Machozi mengi machoni badala fedha mfukoni.
Nengo
imenizidia, acha niseme, niseme. Dozi meningia, baby jeteme, jeteme. Hapo hapo shikilia, mwaego ndo penye, ndo penye. Oja subiria, baby niheme, niheme. Derevo moyo wangu usipeleke puta puta,
puta.
Taratibu mwezangu benzi njia yenye matuta.
Tuta
amepinga kimepinga benzi ya mwezi futa.
Futa
nakula kwa raha zangu nyama mpaka fupa.
Fupa
kisura cha upore kama mama yangu.
Ta la la
unifunde kwa mkole uwe somo yangu.
Ta la la
ubetuni sosomone chuzi kwa matandu.
Ta la la
nile bungo kwa kidole mambo chambu changu. Baby you make me
aye. Aye, aye,
you make me fall in love.
Aye, aye, aye.
And I go tell my mama.
Aye, aye, aye.
You make me fall in love.
Aye, aye.
Pole dia ex. Mwazako nipo salama, yeye salama. Mambo ya mastresi nisha sahau hizo zama, yeye hizo zama. Aku sizeki na dekezo tazani mwana, yeye mwana. Tena mchoyo akiombeki pendo sola kugawana, yeye gawana. Hey, penzi sila kudoko, doko,
doko.
nakula kwa kunyofo, nyofo,
oh, nyofo.
Kama embe nalipopo, popo,
oh, popo.
Uku tunajifoto, foto,
oh, foto.
Kisura cha upore kama mama yangu,
ta la la.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu,
ta la la.
Umetuliso somo lechuzi kwa matandu,
ta la la.
Nile bungo kwa kidole mambo chambu chambu. Baby you make me,
ae, ae, ae.
You make me fall in love,
ae, ae.
And I go tell my mama,
aye, aye, aye.
You make me fall in love,
aye, aye, aye. Come and slice
her. Ah, ah. Naumwa, nina maradhi, nipeleke ni hospital.
The International Boy, DJ Paris.
Mwazenu nauma, moyo umekufa ganzi. Nimechoka kunywa kwinini. Naisi ukicha, nusu taira uchizi. Naona kinyama songo. Niyamaka, ramika ipiga mbizi. Ikanipasua ubongo, ubongo. Angenambia kasi, tungeachana kizungu. Ungefana fast, kuliko kutupanga mafungu. Nisinga kasi, japo ni ngumu machungu. Chanya na hasi, anapangaka Mungu. Kibatari kazidisha tambi, penzi limelipuka. Yanachiti haugopi dhambi, anaruka ruka. Moyo kaupiga bambi, umesha teuka. Popote anaweka kambi, kutwa na chepuka. Yani wanokutia kapa tafadhali na kupenda. Wakimaliza shida zao anakwenda. Etio nilipotoka nilitenda. Kumbe ni waongo, waongo. Mwambie, kuna walo matajiri wa shalisi. Usimfiche mwambie, mapenzi ya na utabiri si miujiza. Fanya mwambie, mimi si wa kwanza kumizwa. Yali watesa vikongwe, tulisoma vitabuni. Nami amenipa mazong, najikaza kisabuni. Sawa mimi ni mnyonge, damu yangu ya kunguni. Mifungu la tatu kibon, mwenzangu la kela kumi. Angenambia kasi, tungeachana kizungu. Ungefana fast, kuliko kutupanga mafungu. Nisinga kasi, japo ni ngumu kachungu. Chanya na hasi, yote anapanga Mungu. Kibatari kazidisha tambi, penzi limelipuka. Yanachiti haugopi dhambi, anaruka ruka. Moyo kaupiga bambi, umesha teuka. Popote anaweka kambi, kutwa na chepuka. Yani
te quiero, ya le dono y amor, ya soa penso pa verlo. Mueza conmigo lo chequele, cuando le la ogolea, cuando puede. Se me ofenda yo, puta con la chequele, que ya me coro magia, aunque chumie temele.
Mtoto unanikuza,
we hai. white, okoro white. You dey give me banana, your love is banana. Nacheza kwaito, okoro white. My baby twacheze shana. Tunashikana shikana, tunacheze shana. Che 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 rumba che. Zina toka che che, tukigusana gusana.
Unapendaga chocolate, ma vanilla nila, tam tam fiti, ikichenga karo jamila. Benzi kwenye sauti wajubai, ubalipambe moto kama mafuta kwa karai. Na uliva katoto rito, leo mpaka koko riko. Kito ni kulamba mwiko, sakafati kwa tandiko. Koko riko, mama taniwa, ya leo kiboko. Imeziti mtamu,
she.
Asa kukwacha we, ninde kwa mwengine. Tewni sina, chisi twa chese shana.
Tunashikana shikana, tunachese shana. Che 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 rumba, sina toka che che. Tukijusa nangu sana, na kakara za kukikiri.
International boy, DJ Perez.
Funga cast number moja top top. Put him one up, go swag and I do a soap soap.
Chote na pika o mamai. Uchapini wako shangai.
Piggy fake, you talk with another thing.
Yeah, we good, your brother. Zaidi ya dona tanasha simba wenu manya simenu hai na ganyama si shobo kia tango maziki buma still sasi spendi mazoe talking chenga na uchuna vivo ushuni uje uyumuke nasi kama takinywa jecha waswasi na kama tingali nazima ita taxi. It's all on me but I'm not for my number. Penda watoto nye darasa uza self into kukachi.
Watoto na pombe, toto na pombe, toto na pombe. Nilichofata ni watoto na pombe, toto na pombe, pombe, toto na pombe.
Wananita sultano kugeto, njoni kuonyeshe maisha ya matengo. Tupitie mpambe, tule wali, twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini, na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua sio siri, samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza, usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha, nikasikia meitisha kimfisha. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisha pantirimu, aye. Manze ni leo, leo ndio leo, manyundo leo, watoto na vileo.
Ushuni, kuja uyumuke nasi.
Kama takinywa jecha waswasi, na kama tingali nazima ita taxi.
It's all on me,
but I'm not for my number. Penda watoto nye darasa, uza self into kukachi.
Watoto na pombe, toto na pombe.
Perez.
Siski.
Perez.
Siski.
Perez.
Siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameni siti kamote. Mbele ya watu ni mpole. Very calm. Lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Eh, dodge, dodge, dodge sahani. Dodge, hepa, dodge vikombe. Dodge, mboch, ita masoja. Painting anataka kuniua. Aki baby utaniua.
Sitali.
Babe supunguze kisirani. Unatoma picha kwa jirani.
I don't care.
Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameni seti kamote. Manzi yangu ye ni boxer. Anajua mpaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka. Ye ni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole. Usifanye mini cheke. Baby face sikuingize. Uni stima, uni nare. Juzi nilimwambia simtaki. Akaanza kisirani.
Nitajiua, nitakunywa happy.
Nikamurudia, juu ya kupanic Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameni siti kamote. Mother anataka ni muache. My boys wanataka ni msare. Mbaka namba yake ni meblock. Hadi IG nda kusho. Alipiga na namba sijui. Kiundani nikasikia ni mefurai. Kiodogo nikasikia medai.
Aki babe, nataka kukuona one last time.
Akakuja mevamini. Akanitanganisha akili. Nikamnyandua, tukarudiana.
Hey.
Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski.
Pia makweli umefundwa unyago.
Unyago.
Mungu amekupea you to find no. Yeah. Na vichuchu to wabeli uko nyuma minado. Nyonga inabembea. Yeah. Yala baby contact me ayo. Nakuwa katoto ayo. Aswe. You're my desire.
Sani pesa migando. Nyani ngedere viuno mgando. Gani segere, kufute kando, kuchomeshe tembere. Nyonyeshe mamu, watikisaje wezere. Sa ipekete, 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 ipekete.
Baby show me, I wanna see you dance.
Ipekete, 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 ipekete.
Baby show, baby show. Shod, vile ulivo machachali. Baby show, baby show. Shod, unasonga je ugali. Baby show, baby show. Shod, mambo ya kizanzibari. Baby show, baby show. Shod, kama we ni pisikali. Wembamba amunene tuoneshe manding. Changanya masebende, chakacha bowling. Kwa chini itekenye, wawawo mponging. Wawawo, ngombingo.
Sanipe za migando, yani ngedere, viuno mgando. Ndani segere, kufute kando, kuchumeshe tembere. Nyonyeshe mamu, watikisaje wezere. Sari pekete, ipekete, 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 ipekete.
Baby show me, I wanna see you dance.
Ipekete, 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 ipekete.
International boy, DJ Perez.
Everybody needs somebody, somebody or somebody. Everybody needs somebody, somebody or somebody.
Everybody need a special someone. We're good day to make you smile. We could dry a lot of tears from your eyes. Everybody need that special love. We go always hold your hands. We could day with you and through the end. You know you need that special feeling. Feeling when they give different feeling. One we go there for you. The one no go bother you. We go love you every night and day. No go ever use you play. Not the kind one where you need. Not the kind love where you need. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody. 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 Yeah.
When I look in the mirror, I see you. I feel inside my heart, girl. Everybody. Everybody needs somebody just to be happy. The one and all in this world, there's you, my angel. Now I need part temptation. Oh, oh, you're my angel. You're my ring, oh. Kufi macho wacho, kisura ketambu kama pipi.
Gawa vipi, kono moja glass, kono moja nyas. Na vidole vina kazi, tawa nawa vipi. Bia ntachota kwa bomba, sawa. Dawa chalanga na nyonga, sawa. Pembeni mwana mkenyonga, uku kumenoga. Na pagawa chizi, warembo mapamba mechorwa. One stand, mambo na porwa. Lu, inaitwa nguvu ya dola. Kila hatona yona nguvu ya mola. Hakuna siku kuskukuni hii leo. Langa matawi ya juu life kwa kileo. Shapiga kimeo, shakiza kileo. Ili jasho na jana na piga matokeo. Wo wo wo, pata ni pate. Pata ni pate, raha ni fate. Tabu ni ache, autopata muda wangu. Wallahi ni ape, wallahi wapilai. Tuliona mara chache. Kazi starehe na kula vizuri muda. Nisipofanya kazi takula jeuri buda. Mziki kwenye damu, kiburi fungizi. Baraka za mama na Mungu, feduli kunja. Kila mitungi lazima cigarette. Na changanya mirungi na chakira, yes. Na timu wa vumbi, funny boy. Na komesha vikundi, country boy. Nikilala blues, nikiamka maragaraga. Mr. Maujuz na nuka malagalaga. Zuko melipuka na tupa mazagazaga. Na baki na buta na vukali ya kulaga. Nikichoma wida, nigongeni reggae. Wache wa wane, chigunda cheke. Nimeshiba zeke, bongo hip hop trende. Nikilewa mege, na cheza kama mweke. Aslay, baba, ni bebe. T.I.D. baba, mazeze. Okay, pompe siongezwe. Okay, okay, nade nongeshe. Wewe, mambo ipo huku. Mr. DJ, chomeke zuku. Huku, tunagawana kuku. Tukigawana kuku, tunagawana rizuku. Nishana mapombe paka chupa siwe tupu. Asubui supu, sio supu tu, supu ya kuku. Paka huyu kuku apigo marufuku. Kazi starehe na kula vizuri muda. Isipofanya kazi takula jeuri buda. Ziki kwenye damu, kiburi vunga. Hizi baraka za mama na Mungu, feduli kunja.
Same.
DJ Perez.
Say my name, baby.
DJ Perez.
Say my name, baby.
DJ Perez.
You small. Hold on. Say my name.
DJ Perez.
Sinajani, usanisha, panya na pala, usanisha, nyama kwa nyama, usanisha.
Mama we,
mabari ya toka buza tulifika, waweke fensi tunarukaga ukuta. Kama mafisa tuachage ta mifupa, mifupa. Chantu mavi wanashikaga ukute, lia tatu ila badayo tajute. Kama ulitwinga basi leo tunafuta, tulifuta. Watu wanaruka majoka uko, viuno vimefungwa mota hivyo. Siku chafu wana boxa uko, mjama katangaza doa uko.
Mama
Panya na pala, usanisha, nyama kwa nyama, usanisha.
Mama we,
oh my, kikanyagia, hatari ya moto inaunguza. Kucha, simamia, mjambo wa murungu suuza.
Gande gande kama rumba, kipe mahaba na huba. Wasema umetoka buuza, beba bembe ya buuza.
Mambo yente yente, teke teke. Ongeza makeke kumali pake. Chumbeza nele, kitu degede. Chumba ni karate, mixa mateke. Usiji ukansusa, napenda ukingusa. Safari nafika, hasa ukini oleza, yeah.
Usanisha, azi na jani. Usanisha, panya na paka. Usanisha, nyama kwa nyama. Usanisha,
mama we.
Usanisha, usanisha.
Azinajani,
usanisha, panya na pala, usanisha, nyama kwa nyama, usanisha,
mama we.
Show me quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Quarantine,
okay,
quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. One, two, three, four, then five.
Okay.
Nay, nay, that's right. Do the wacko, jacko, now slide. Now, show me quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. One, two, three, four, then five.
Okay.
Nay, nay, that's right. Do the wacko, jacko, now slide. One clap, two claps. Shingo, panyo na itupa. Inama, inoka. Kiuno, kamo na kisusa. Sometimes na boeka. Nanuna na cheka. Weekend ni vibweka.
Mitungi tunapomeka.
Now, show me quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. One, two, three, four, then five. Nay, nay, that's right. Do the wacko, jacko, now slide.
Okay, stop, take a selfie. Insta, Snapchat, quote post it. And then drop, keep your cozy. Ringa, ukomeshe mabitozi. And then run, 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 run. Hello for time. Turn, 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 turn. 20G, jisha uwe. Jisha uwe, uwe.
Now, show your quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. What's your quarantine? Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. One, two, three, four, then five.
Nay, nay,
that's right. Do the wacko, jacko, now slide.
I can transform your robot. Nico control, carry mod. Your hands, your neck. Now round and round and wait.
Mara TikTok.
Don't rush.
Vi challenge vya mito.
Don't rush.
Karantini yangu mina machizi.
Cheesy.
Ni kupati na usingizi. Ukisikia
tangawizi. Tunasogeza nyungu ni mafukizi.
Maadiba, ama adiba. Wala, wala, kakwa madiba. Ama adiba, ama adiba. Wala, wala, makida kida.
Na chuka karate, karate, karate moves, yes, karate. So karate, karate, karate moves, yes, karate.
You got me falling in love.
Do the right.
You got me falling in love.
That's why.
Call me DJ Perez.
See, you are the one I've been waiting for.
There is
someone like you I never seen before.
DJ Perez.
I'm not gonna tell you lie. Baby, kwa baby, I'm the king of control. I go take it to mommy first of all. You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, in my baby. You be teaching me how to love.
You show, baby, you're wasting. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best of the best. I'm not gonna lie, let me say you got me falling in love. You got me falling in love, oh. You got me falling in love.
You want, baby, I swear me, I go do for you. Me, my tea, I go pure bloody. I not go leave, baby, without you. As I went up your waist, give it to me, put a lipito. Went up your waist, give it to me, put a lipito. Me, I paralyze. When you get as close to my eyes, green, I just realize you are the one I saw in my dream. Baby, kachiri, kachiri, kachiri saga. Slow down, give me beef burger. Kachiri, kachiri, kachiri saga. Go down, give me that burger. You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, my baby. You be teaching me how to love.
You chef, baby, you're wasting. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best, you the best. I'm not gonna lie, let me say you got me falling in love. You got me falling in love, oh. You got me falling in love.
Swari canta.
ni dasi penda gima yowe. Kondomo kikuta mfuko niasulize za kazi gani. Simu nikapokecho niasulize baby ni nani. Heti mbona umeganda online unachati na nani. Ata za mwizi arobaini akinifuma one tutani. Kama niki
shawaiwa mendo na mitindo kama Rosy Huntington. Shafuni hizo timpos azijaniacha salama. Mama ulivyo simple aujapaka tamaskara.
Sinasema kivesi anata pimpo defu yake shingo chuno kama city ya Lincoln. Macho yake kama ya chingo.
Cause you're beautiful mama. Minongo tujua ane mwene tuona ane uwena tufaa ane uwena tupenda ane. Cause you're beautiful mama. Minongo tujua ane mwene tuona ane uwena tufaa ane uwena tupenda ane.
I guess I'm in love.
I'm in love.
Fumana mwa fulani
mara kijani nina wahusu nini? Vipimo visomi zani kutwa kwenu midomoni. Tumewaka vichwani mtumeze kwini. Dege asili ya kuga kufukwa weze kani. Isili ya kifuruga kaumpi wa kutamani. Ate natafuta waka jabota maliba nani.
Hakuna madrama huku kwetu. tuna maneno kukwetu tunapendana kivyetu
akaka moyo kangu nijipe
na na na
nijipe ukinipenda sana nijipe nijipe akaka moyo kangu nijipe nijipe ukinipenda sana nijipe nijipe mapenzi malofu na we weshida uraha ntapona na we nataka kapicha na we kumbusho pale tumetoka na we semini leo ni mimi na we
oh mama
ni mimi na wewe hizi pesa ntafute na we
oh mama
nitafute na wewe let me call you my India this love is real naughty bandia if I love you takimbia cause my love is real naughty bandia hakuna pingamizi kwetu hakuna marama uko kwetu hatuna maneno kukwetu tunapendana kikwetu akaka moyo kangu nijipe
akaka moyo kangu mie
nijipe
nijipe
nijipe nijipe
hanijipe ntiema
nijipe akaka moyo kangu nijipe
akaka moyo kangu mie
nijipe
Magufuli ama Kenyatta wa Kenya ni kudanganye Mugabe ni uongo sio sawa hata nyota yangu menya sufuri sio wakupata tena kula yangu tumazabe sina mchongo kachawa what I believe ilu manolo yupolo mpaka moyo akauka vipande nimeumbwa na wivu mina wivu moyo Mbogu, hakuwaga mchoyo Kutwa miguru pande Kwanza mapenzi ya mezalua bombe Masongi kwenye majani Utaweza mwana wa mwande ya memshinda shangani Atiza nyama na pombe Atulewe tuende chumbani Nikupe mbogu wa jangombe Kisiginu kiwebe gani Baby uleni Misweza kikuzunguka Nipeni kupe kabla kuja pambazuka
One night is dead
Konde boy, squeeze kupenda penda Kumepitwa na muda
One night is dead
Yani akikupa kula akisusa mwingine atakuda
One night is dead
Usijidanganye umemkamata Mtoko wa mujini Magoli mengi samata Hata uzame chumvini Ila kuna waze wa migodi Awagonga gihodi Ujifanyi mjanja unachunga Ila ndo wanalipa kodi Hata danganya naenda jogging Kumbe yuko loji Weza kona jaza mimba Woko jimu na jaza body what I believe No money no law Nupaga moyo Akaugawa vipande Nimeumbwa na wivu Mina wivu moyo wangu sambovu Hakuwaga mchoyo Kutu miguru pande Kwanza mapenzi ya mezaliwa bombe Masongi kwenye majani Utaweza mwana wa mbonde Ya memshinda sharukani
Sio unakunywa tumapombe Unajua nelipa nani Twende kakupe kula ngombe Ukaugulie nyumbani
Baby all I need Misuzagi kuzunguka
One night is dead
Yani nipe nikupe Kabla kuja pambazuka
One night is dead
Squeezy kupenda benda Kumepitwa na muda
One night is dead
Hani akikupa kula Akisusa mwengine atapa
One night is dead
Toto kombika Onana
Call me DJ Perez
Moyo kauteka Onana
mshoti shoti, baby. Haga macho guluni, unangara, unangara. Shanga kiunoni, unangara, unangara. Shepu derani, unangara, unangara.
Shiringi, maua, makeke, dana ni kwara.